Ndikwande novela ku program ina chilengedwe pa Khoma FM ndi magama nthani zonse kuna kuti program achilengedwe si program imene ngobwera kuti ipezeke pa mpata umenewu pa Khoma FM kapena kuti inu mupeze chomvera chabe koma ndi program imene imathandizira amalawi tonse pamodzi kuti kodi tingasamale bwanji chilengedwe komanso munyengo ngati noyo pamene tikudandaula ku chilengedwe chitasakazidwa kwambiri tikuyesayesa pena anthu patokha mabungwe komanso dziko kuti mwina kubwezire ta chilengedwe chimene chidawonongeka kale ndiye pano kumaona kuti tingapange bwanji titsare njira zanji zonsezo timakhala tikuyambira mphogalamu ya chilengedwe pa Khoma FM. Ine ndi Robson Woodwell Banda Nkozi ndi mulungisa program imeneyi pa Khoma FM komanso asayiwala kuti nthawi zonse ndimabweretsa ndithu akatswiri ndikamata katswiri imatanthauza anthu amene amazitsata amene amazidziwa kuti kodi tikati kusamala chilengedwe nchiyani nanga zakuti tipange bwanji kuti zitiyendere timakhala tikuyang'ana magawo onse nkhani ya malimidwe kuti kodi tilime bwanji mogwizana ndi chilengedwe lero ndikhe ndikucheza ndi chisomo kamchacha ena mukumudziwa ena simukumudziwa koma zimene atafotokoze pano ndi zimene mwina mumudziwa kwambiri kuti ah ndi chisomo amene yamagwira ntchito kubungwe chela kusamala Institute of Agriculture and Ecology limodzi mabungwe amene sowakuthandizira Malawi kuti ndi njira zili zabwino za ulimi zimene zikhoza kuwathandizira kuti azikolola zochuluka kumbali naye akusamala chilengedwe akusamalanso moyo wawo komanso mwachidule kukambapo kuti kusamala chilengedwe chisomo kamchacha pakali pano ali ndi project osati yake yayi koma project imene akutsogolera kudowa ndi bungwe limene lilo la kusamala kumene kukuchitika ntu ntchito zokuti kodi alimi tingasamale bwanji moyo wathu tikati kusamala bwanji moyo wathu rapa tikukamba zakuti kodi mawanji athu tingasamale bwanji ndi chakudya chokwanira komanso kuti tingasamalira bwanji chilengedwe chathu kuzungulira makomo athu mindamu ndi malo ena otelo ndi timve pano zambiri zokhudza project imeneyi imeneyi kutchedwa kuti Climate Smart Agriculture CSA mwachidule kudowa tiyambire pamenepo kuti ambiri mwina saukudziwa bwino tafuro kuzako mwachidule chisomo kamchacha kuti ndi ndani
zikomo kwambiri ine ndinionera dzina langa ndi chisomo kamchacha ndine project manager wa project ya Climate Smart Agriculture ku Doha imene ipangidwa ndi bungwe la kusamala Institute of Agriculture and Ecology ku Doha ndikugwira ntchito ndi alimi matiye awiri tiye kayembe komanso tiye kayembe dzole ndi tiye mponera makamaka area ya ndolela EPA
kwambirira mwina tingo kwafotokozera kumvera kuti ntchito iniye imene kuchitika ku Doha ndi ntchito yotani
ntchito imene iri kupanga ku Doha monga mmene tinati kuti kugwira ntchito ndi alimi 1500 alimiwa tikuwaphunzitsa njira zamalimidwe zimene zingathandizire choyambirira kukolola zochuluka ndi kutukula mabanja awo umoyo wa tsiku ndi tsiku chachiwiri tikunena kuti ulimiwo usangokhala ungokolola zochuluka koma ukonze nthaka yawo ukonze gawo la kusoweka kwa nkhalango zimene ndizofunikira pakukonza chonde mu nthaka komanso gawo la kukokoloka kwa madzi nthawi zina kumakhala ng'amba ndiye ulimi ungakhale bwanji wopirira komanso kusintha kwa nyengo gawo lina kwachitika kwambiri chifukwa cha ulimi umene nde tingapange bwanji kuti ulimi uthangatire kuti kusintha kwa nyengo kusapitirire
project imene ikuchitika kudowa kumene kumukuitcha kuti climate smart agriculture mawu oyambirira akutanthauza kuti zigwirizana ndithu ndi chilengedwe panopa tikhoza kukamba kunena kuti zambiri zikuchitika chifukwa cha kusintha kwa nyengo climate change njira zamalimidwe zimene mukaphunzitsa pakali pano mwina zigwirizana bwanji ndi kuthandizira kuchepetsa mavuto a kusintha kwa nyengo
kusintha kwa nyengo tikukabwera makamaka chifukwa cha mpweya umene timati carbon umene umapangidwa release mulengalenga
chabwino
ndipo malimidwe athangatiranso kupanga release mpweya umenewo ndiye tufuna malimidwe amene angasamalire kuchepetsa kupanga release mpweya umenewo makamaka timapanga tikamalima kugawula nthaka chifukwa nthaka imasonga mpweya umene uja ndi pamene tikugawula nthaka timapanga release mpweya umenewo timausiya uzipita mlengalenga ndi malimidwe amene tikulimbikitsa alimi kuti azipanga ndi kuti asamagawule kwambiri nthaka aisiye zikhazikika komanso chifukwa tikamba zodzala mitengo mitengonso imakhala imayamwa mpoya wakabone ndi uthandiziranso kuti mpoya umene uzichepa mlengalenga pangʼono uthangatira kapena kuthandizira kunena kuti kusintha kwa nyengo kusapitirire
wakambapo kunena kuti alimi kumeneko mukaphunzitsa njira za malimidwe zimene zikhoza kuthandizira kuti chilengedwe tichiteteze bwino komanso ngati alimi adzipezere chakudya mosavuta ifa ya njira zabwino za malimidwe muna utangofotokozako bwinobwino motambasula njira zingapo za malimidwe zimene mukaphunzitsa alimi pakali pano
chabwino choyambirira tikugwira ntchito ndi alimi pakupanga madimba apakhomo nthawi zambiri timasesa pakhomo kapena malo amene azungulira nyumba zathu ndikukataya china chilichonse malo amene aja sagwiritsidwa ntchito ina iliyonse madzi amvula akabwera awokolola nthaka ija ndikukayitaya kutali ndikutina kuti bwanji titagwiritsa ntchito malo amene aja kulima timadimba ting'onoting'ono timene tikhoza madzirapo masamba yosiyanasiyana monga nkhwani mpilu lepu komanso mamunali gone bonongwe ndi zina zosiyanasiyana zimene tingazilime zimene zimathangatira kuti alimi asamayende mitunda italiitali kukapeza ndiwo zimene akhoza kuzipeza pa khomo gawo lina tikukamba za ulimi wakumtunda kapena kuti kumunda tingapange bwanji kuti tichulukitse zokolola zathu alimi akuphimbira nthaka alimi akudzala mbewu zakasakaniza zosiyanasiyana komanso akudzala mitengo m'malo wozungulira minda yawo kupanga ma boundaries kapena kuti malire komanso ma alleys mizere modutsa malo osiyanasiyana m'munda mwawo mitengo imeneyi imawonjezera chonde mu nthaka komanso kulimbikitsa chilengedwe kudimba alochitanso chimodzimodzi kugwiritsa ntchito manyowa komanso kudzala mbewu zakasakaniza akasakaniza akuchulukitsa zokolola zawo komanso akuchulukitsa panga chulukechuluke wa chakudya ndikuti azikhala ndi zakudya za magulu osiyanasiyana
ndingopezerapo mwayi wakambapo ntchito yobzala mitengo m'minda mwawo alimi kumalawi kuno zikuonetsa kuti anthu ambiri kubzala mitengo amachita ulensi kwambiri ilipo nyengo yapadadera imene timayika pachaka chilichonse kuti tibzale mitengo ngati dziko aliyense atenge udindo wobzala mitengo kuganiza kuti alimi ambiri amalephera kubzala mitengo yawo chifukwa chani kapena amasowa chilimbikitso chotani
ine nthawi zambiri alimi timangofunsa kuti tindikadzale mitengo kufunikira kwa mitengo mwina akulakula akudziwa koma achinyamata amasiku yanu akudziwa bubwa chani komanso mitengo phindu lake limabwera patatha zaka mwina teni zochulukirapo ndi chani chimene timachiphatikiza kuma project amene wakapena kuntchito zimene zodzala mitengo chimenecho ndi chimene chingathangatire alimi kuti adziwe kuti pakali pano ndipeza phindu lotere ndipo mitengoyi idzandithandizira mtsogolo ku madera awa ndi awa iti ndi chifukwa chake alimi ambiri amakanika kudzala mitengo chifukwa amayang'ana kuti ndizakalekale kuti ndidzapeze phindu koma pamene azindikira phindu la mitengo andi phindu limene talipanga taliphatikiza ndi zinthu zina zimene zingabwere mwachangu zimathandizira kulimbikitsa alimi pogwira ntchito imene yosamala chilengedwe makamaka kudzera mitengoyo
iya yomvera mwina tumangotsekula kumene wailensi yanu mukuverani ndi Nkhoma FM 103.3 MHz muzinda walilongwe komanso madera wena ozungulira chigawo chapakati ndikucheza ndi chisomoka mchacha wina tsopano mamudziwa wena mamudziwa kale kukambapo apo kwambiri zokhudza ntchito imene akuigwira kudowa motsogozera ndi bungwe limene akugwirako ntchito mkulu ameneyi bungwe la Kusamala Institute of Agriculture and Ecology pakali pano kuli project kumeneko imene yakuitcha kuti CSA project makamaka project imeneyo yakhazike kwambiri pa ntchito pa njira za malimidwe zabwino zimene zikhoza kuthandizira kuti tisamale chilengedwe komanso alimi ziwathandizira kuti akhoza kumadzipezera chuma ndi zakudya zokwanira tiyambapo kale kufotokozapo apa wafotokozapo njira za malimidwe zimene zochitika kumeneko timve tsopano kuti kodi tsopano alimi ntchito imene yayilandira bwanji kudowa pakali pano chimene chikuchitika njani tukamba za mwezi wa malichi project imeneyi timve kaye kuti project imeneyi kudiyambalite
project imeneyi inayamba mchaka cha July 2013 ndipo inali project yoti ikhala zaka zitatu kufika na chaka chino mwezi wa malichi kuti tikutseliza project imeneyi
ndetero kuti alimi ntchito imeneyi pano ndikuti papita ntuti zakati tumwinati uli titatu koma tifusebe kuti ayilandira bwanji chifukwa isanati
alimi ntchito imeneyi anayilandira bwino kwambiri gawo la madimba yapakhomo chifukwa kuwathandizira kunoti azipeza chakudya malo amene ayandikana ndi nyumba zawo akuona kuti zikuchulukitsa chakudya pakhomo pawo komanso ndiwo zakasakaniza zosiyanasiyana pachingerezi mati access to fresh vegetables throughout the year. Chaka chosa kumeza masamba ya ya fresh. Ndi akuzimeza zila ndirabino kwambiri. Limidwa wa munda wa kuntunda. Akuona akuchulukitsa zokolola zao. Maka maka chifura akupanga mabedi. Amena nali makwawa amango yendamo. Akupa makwawa amene kumadzala pombeu. Ndukumasakaniza. We nali katweka zena kawaneka. Amara kapchala shimanga basa pchala zomwezo. Kuma panu amara kapchala shimanga. Akubira muna kika mokobwe. Akubira asuna kika moka nyemba. Aika mongkwani. Zimine zo kuchulukitsa zo tandizila kuri miyo yao ipite patsogolo. Ndipo nchile mine ayila ndila kwambili.
Chabwino ndi mene mundi tafaroko zira jisomo ka mchaja. Anagamba hapo kuti kumene kukula limo kwa na 1,500 amina kukula na wanshiro. Kumarizi sisi uranta huza kuti nda limo kao amina kukula na wanshiro. Kumapoka lipano amina kukuneka kuti alipa mdandanda. Kamina ulisti ya jizi wikile ndi enda mene wawa. Ntawe za mbili nshiro ngarizi menezi maprojera kabwila madelamu, magominitemu, tawi ina ndi tumuina muna ama tawa. Kumene kuzilibwanji kumbali ya kurenga pombali participation amuna ndi akazi
project imeneyi gaula mind ya bambo ti because not 60% ndi amai 40% ndi abambo ndi vomere kuno ti si inali by design kamene meti da konzera project kuti 60% akala abambo
mwemwene nakumata kuti adachita kukoza kuti 60 mukhala akazi mwina 40 mukhala amunda kukuno pa project imene
ai ndithu sitidachita kukonza tidapita kumudzi ma procedures amene ainelera kupita kwa dado yena koko EPA at for time zikira madelawa kuti landira kumene kuja kupeza anthu okira na nchiro adabwera ndithu amai ndi abambo weze kuti mene timapanga assessment that the 60% ndabambo 40% ndamai koma ndifotokoze kunena kuti mkugira chito zimezi nali pamene timayamba project koma mkugira nchiro taona kuti participation kapena makidwe nchiro amai akupita bepa tsogolo kugwirizana ndi zolembedwa mabuku kunena kuti amai amatenga gaula likulu pamalimidwe ndetu kuna amai akugwira kwambiri nchiro ya ulimi mproject emene sindudziyo mwina gauli na kukhala kuti chifori tukuyanganaza madimba ya pakhomo
za pakhomo ndi mai amakhala kwambiri pakhomo
amakhudzidwa kwambiri kukhala pakhomo komanso abamba akhoza kuchoka kupita kukaenda kuti pa nyumbasi ya chani zosadziwika koma afuna adzadye amainda amene amathamanga kukhatchola nkhwani amainda amene amathamanga ndi amafuna kuti azisipezera pafupi ndi zimene zapangitsa kuti amaiso apeze kuti achuluka mu munchiro imene tikugwira kudowa
ndikudziwa zilipo zambiri zoti tikhoza kukamba program imene kutengeranso ndi project imene mukupanga kudowa kuli ntchito yaikulu kwambiri kumeneko tangokuza kunomvera apa kunena kuti masomphenyano ndotani pa project imene
project imene ndikuyembekezera kuna kuti ithandizira alimi kusadalira fotereza wa kustolo ithandizira alimi kuti sazidalira nthawi zonse mbeu za kustolo chifukwa nthawi zambiri amakhala kuti alibe akhala kuti alibe amapinda manja ngokhala pasi kuti nangandani
nangatipanga bwanji
ndipo wapatsa mphamvu komanso chidziwitso chimene chichi achingezi mati building capacity adziwa kuna kuti akhoza kusunga mbeu mwaiwoka komanso timati seed enhancement on farm iri ndati pa munda azisankha mbeu zabwino zabwinozo kuti akhoza kubyalanso komanso gawo la fotereza chifukwa kuphunzitsa manyowa osiyanasiyana ndiye kuti alimi akhoza kumapanga manyowa ngati amupeza fotereza ali ndi mwayi ngodala koma ngati alibe ndiye kuti akhoza kugwiritsa ntchito manyowa osakhala kakasi
manyowa mukumaphunzitsa so kupanga manyowa kapena mlima kuzongochita mene angachitiremo
timaphunzitsa kupanga manyowa ndipo gawo lalikulu timaphunzitsa manyowa amulu amati compostile chifukwa nthawi zambiri timaona kuti ngosavuta pen ena amachita wadzenje ena akuchita kuti manyowa ambeya amene akukhudza somwene kugula kukafotereza pangono nkuyikamo koma timati manyowa amulu amene mangogwiritsa ntchito zinthu zimene zopezeka kumudzi komweko amene ali mtezipero ayikamo manyowa azipero
chabwino tsopano project imene iwathandizira bwanji alimi amene mugwina ntchito pakali pano komanso muna osati wokhawo ndi ena onse ozungulira madera amene wakudowa kuteteza chilengedwe
tikuyembekezera kunena kuti mitengo imene ikubyalidwayo idzathandizira kusamala nthaka idzathandizira ingakhale kumasunga mpweya umene timanena poyamba uja kwa kaboni idzathandizira kunena kuti madzi akhoza kumalowa pansi chifukwa makambatoza ng'amba siru ngokamba za mvula yokhayo tokamba za kusovuro liku ndikusoeka kwa madziwo ada kauri madziwo tuwasamala tuwasunga mantondwina akausungika pasivo zimezero dandaula kweni kweni ndiye project mini itangatira gaula madzi gaula chonde munthaka komaso chilengedwe maonekedwe achilengedwe chathu
madzi akuvuta kusamala kwambiri akuvuta kusunga wena mate kuti kukolola harvesting mode gawo limeneli kumukuphutisa kwa some project limeneli kuti alimi kodi tinga madzi tingasamali bwanji kuti gwiritse ntchito
approach yathu ya climate smart agriculture ina mapanga ulimi wanthirira ina mapanga kaya madamu kaya water harvesting monga mene mwanenera ifesi timangana gawo limodzi approach yathu ili holistic yuangana madera osiyana siyana ndiye pamene tikugira ntchito imeneyi tikuyangana njira zimene alimi angapange pofuna kusamala madzi kaya kumba masuwale ena matima check dams komanso mabedi acha kuikidwa pa kontuwa akutsara mene ntsetse waendera ndi madzisa amango thamanga amapangidwa amasungidwa munda moja na amalo apasi
chabwino ya yeah, yomvela mukuvera program achilengedwe pa Nkhoma FM mafari ngokumbutsani kuti lero ndikucheza ndi chisomo kuchokera tikubungula cha kusamala Institute of Agriculture and Ecology kwambiri kwake takhazikika pa ntchito imene akutsogolera chisomo kamchacha ngati programs manager imene kuika kudowa tikukambapo apa za smart agriculture climate smart agriculture ponetsitsa kuti chilengedwe chili bwino moyo walimi uli bwino zakudya zikupezeka ndiye program achilengedwe imakufika nditu paja lachiwiri lonse 3 koloko masana komaso loweluka 4 koloko madzulo ndiye nthawi zimenezi kosama ziphonya yayi tipitilize tikudziwa kuti bungwe la kusamala ndi ntchito zambiri kwambiri tionepo kuti project imene ikamatha akhale atachita zorani ndi alimi pali alimi wakwana 1500 kuti pali chiwerengero chakuti pali malingaliro akuti kutsogoloko project imene ibwerenso kudowa nanga ngati itabwerenso chichitike njani project kuthalite komanso mwina kungopereka chitituzi kuti ikatha kutsogoloko kuchitike zorani kudowa kwa alimi amenewa
project imeneyi yokutha mwezi uno wa March 2016 tindichiyembekezwa kunena kuti tikhala tikukira ntchito kudowa mwina ufika na mwezi wa June pamene tikhale tikupanga ma final evaluation kaone uni kuti tapanga bwanji ntchito imene kapena yaenda bwanji komano ndichokhomba mtima chathu kuti tipitiliza kugira ntchito kudowa chifukwa approach imene tikugwiritsa ntchito ya agroecology kapena permaculture ndi approach imene ma indicator zena silingaone lero zizindikiro zina silingazione lero
nzotenga nthawi
nzotenga nthawi ingaudzala mtengo kuti udza ndizotenga nthawi yeah komano tikuyembekezera kuti pamene taphunzitsa alimi panopa ali nacho chidziwitso ndikuthekera kuti akhoza kupanga mabedi okhazikika pakontuwa akhoza kupimbira nthaka kudzala mbewu zakasakaniza kusunga mbewu kupanga manyowa zimenezi ziwathangatira iwo kuti kwina kuseku akhale wodzidalira ma food systems ali mdzanja lawo wina wake sakuwapanga controls wina wake sakuwa chingereza kile chomwe chopanga control
mwina kuti sekuti akuagwiritsisa kapena kuti zasungidwa ndi munthu wina
sizinasungidwe ndi munthu wina alimi ali ndi chidziwitso chokwanira kuti akhoza kukolola chakudya chochuluka nthawi zonse ndiye chiyembekezo cha project imeneyi
munakambapo kwambiri ulimi wagwiritsa ntchito manyowa ukhotsonezera bwanji alimi kusamala chilengedwe komaso mwina ulimi umafunika ndalama kodi akamagwiritsa ntchito manyowa ziwathandizire bwanji pankhani yakuti mwine ndilibe ndalama ndasoweka pakuti zikhala motani
ulimi wogwiritsa ntchito manyowa ukuthandizira alimi munjira zosiyanasiyana choyambira akupulumutsa ndalama fotereza lero mtengo wa bagi umafika 18,000 penaso 23,000 ndiye alimi ambiri samakwanitsa iwo amene ali nayo ndalamayo kuti ampeze mkovutanso ndi ndalama zimangolowabeza mbirimbiri muulimiwo ndiye ulimi wa manyowa ukuthandizira mulimi ngati afuna fotereza agula woshepa kwina wagwiritsa ntchito manyowa amene alibe ndi kuti agwiritsa ntchito manyowa omwewo osakhala fotereza wakustolo komabe zikuthandiza komanso zikuthandizira kuchulukitsa zokolola zawo chifukwa amene ali ndi fotereza mmene nthaka ilili fotereza sakukwanirabe eti ndiye manyowa akuthandizira kuti zokolola za mulimi zichuluke zikachuluka zokolola akhala nacho chokwanira chapakhomo chokudya komanso ingakhale kugulitsa kumene ngopeza ndalama
nthaka ndizoona idaguga manyowa amathandizira kuti nthaka ichite bwino kodi manyowa ambili ndovuta ndithu manyowa ndidoti oyena taonapo ndithu alimena uchita uli esi ndithu ulanyamule manyowa akathire kumunda kwawo nkhani ya maendedwe mwina kwamina alime amene achilimika kumene uku kuti akhoza umatira ndithu manyowa kukoza manyowa amene mwanena ajawunjika kompozari manyowa transport
ndi fulo dela likulu pakati pa alimi loti mwina mwaife tokha ngati bungwe sitingathane nalo komano nzeru ili pakuti kodi manyowa ndopangira kuti
chabwino
nthawi zambiri timaka apangira ku nyumba komano tikhoza panga manyowa ingakhale kumunda kumweko kuphimbira nthaka kokha kuja ulinga mapesi yoti takolola chaka chino kuphimbira nthaka zithandizira kuti zikaphwanyika zimene zija zikaolerana zikhala manyowa ndiye manyowa amene ochepa waja timabwera kudzangonjezera izizi cholinga cha climate smart agriculture siukanyemula zinyalala kwina kumabweretsa pamunda wina ndiyoti tiupanga nutrient mining kwina kwake ngasiye kumene kujaso ndiyoti tachotsa manyowa kumene kuja kubweretsa pamunda uwu cholinga chake nkonoti munda uwu uzipanga manyowa ake ngati tili manyowa anzipeto angokhala wothandizira ndiye chikhale chidwi cha mulimi kodi tikapanga wei eri ama trade-offs kukagula fotoleza ku stolo ni unyamula manyowa ku nyumba kupereza chodula ncite pamenepo alimi tathandizire kuti amvetsetse zimenezo ndiye kuti akhoza kukhala ndi chidwi cholinga manyowa kumunda ku nyumba kupetetsa kumunda
alimi amene mugwira ntchito pakali pano ndi mbewu zanji zimene akulima kapena alima chaka chimenechi
mchaka chimenechi alimi amene tagwira nawo ntchito akulima chimanga chimene amadzipezera mbewu komano tathandizana nawo ku ngati ndi mbewu za soya mbewu ya khobwe komanso ena mpenda dzuwa amene anali ndi chidwi chodzala mbewu zimenezo ingakhale mpunga wakumtunda kumene alimenanso akulima zimenezo nde tinathandiza mbewu zimene za mgulu la nyemba kuna kuti apange intercrop akatelo amasunga mbewu zawo zija kumadzalaso zaka zobwerazo
munaganiza zakuti alimi amene walimeso mpenda dzuwa chifukwa chani mwina mufuna mchite nawo chani mpenda dzuwa
alimiwa akhala akuona anzawo akulima mpenda dzuwa nkumagulitsa kumabungwe vena amene amagula mpenda dzuwa pali mabungwe ngati ya Jabayo Energy Resources Limited amene amagula mpenda dzuwa ndi mabungwe vena ndiye akuona kuti gawo limene likhoza kuthandizira kuchulukitsa chuma pakhomo komanso sangokhala kuchulukitsa chuma kumene koma gawoso la madyedwe yabwino nutrition akama akalima mpenda dzuwa uja nakolola aluma akapanga kufa na amaphika phala la wana zimene zikuthandizira umoyo wa thanzi
chabwino chifukwa cha nthawi ndaonapo osapa munalowetsapo mutu wina chuma ulimi umenewu uthandizire kwambiri kuti alimi amenewu athe kudzipangira chuma pawokha zina mbali nayi azitha panga chuma chifukwa akuseva ukhale mwina mutu kapena phunziro la nthawi ina tizakhetu kumva kwambiri kodi project imeneyo yathandiza bwanji alimi pa nkhani yokhozana ndi kutukula chuma cha makomo mwawo komanso mwina kupulumutsa chuma china chio chatitere kupulumutsa chuma china kuti chomwe chikadawonongeka koma chifukwa apangagwisa ntchito njira zina zimene mwaphunzitsa asamala bwino tikhaeri kuona zimenezo mwina programu athu yotsatira pomaliza tangozana Malawi kuti kodi atafuna kufikirani kapena kuti atafuna kuti agwire ntchito ndi inu kuti tikamba nkhani zokhozana ndi malimidwe maluso osiyanasiyana kusamala chilengedwe ndi zina zotero mwina afuna upange wina ndi wina kuti nkotheka kuti anthu akhoza kugwira ntchito ndi bungwe la kusamala
bungwe la kusamala lili lokonzeka kugwira ntchito ndi alimi komanso mabungwe omwe siyaboma ingakhale aboma kumene ndipo kwa anthu amene ali amatha kugwiritsa ntchito makina a intaneti makhozalipeza pa www.kusamala.org komanso akhoza kutilembera uthenga kwa pa makina a intaneti omwewo pa info@kusamala.org kwa alimi
bwerezaninso website komanso email address
chabwino website www.kusamala.org email address info@kusamala.org
kwa alimi tsopano
kwa alimi
amene sangapeze makina internet
ngati kudowa tili ndi alangizi amene ali madera osiyanasiyana komano akhoza kuimba kulemba uthenga wa foni ya manja kapena kuimba foni kumene pa 0888 577 279 ndibwerezanso 0888 577 0800 279 279. Nimafuna potseliza nikone naso kuno kuti alimi amene ali kudowa aliwolandiridwa kubwera ku kanema kwa mavideo amene alimi anapanga mwayiwoka kusonyeza zimene akhala kuchita mproject imeneyi ndikuti yapindulira bwanji
kodi mwakoza kanema wakaonetsa zonse zimene zachitika mproject imeneyi
takoza kanema wakaonetsa zonse zimene zachitika mproject imeneyi makamaka kanema amapanga ndalimi ene wake ndi maumboni aphindu limene alipeza mu project imeneyi ndi akakhala madera osiyanasiyana ndilalati ye kaimbe komaso dzole ndi mponera kuyambira pa 21 mpaka pa 25
chabwino aine ndathokonza kwambiri chisomo kamjaja chifukwa chobwera programu iyi kudzafotokoza kwa anthu mvera kuti adziwe kuti chochitika nchani kudowa komanso nanga anthu ena zingalimbikitse ndi kuwathandiza motani zosowa izi ndikupewa kuti tikumaneso programu ina
tikumanaso programu ina kuzakumwambiri
ndimene movera mene tamalizira programu achilengedwe pa Nkhoma FM ndimajeza ndi chisomo kamjaja programs manager wa project imene kuchitika kudowa imene ndi Climate Smart Agriculture CSA project imene kutha mwezi uno March ngati nkuthekera ikhoza pitilira koma mwa dongosolo lina tsopano ine ndi Robson Woodwa Obanda nkozi ndi mulutsa programu achilengedwe pa Nkhoma FM tikumanesa programu ina pompano pa Nkhoma FM.